Kizitoka, yeah, akiwa line nimekopa, nimeshinda mpaka vile nitamtoka, yeah, tukidansa isai, ninapenda nikulishe kachumbari, yeah, maliki ya pisikali, kila mara nataka nilali ndani.
Touch my lips, yeah. And
Hello. Hello.